Kuye kwamemeza abaprofeti mandulo kumemeza abantu abadala kangaka nguye bantwana kanisaleleli ngani
umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo
zonke
yehangelwa izazi zifele mpumalanga
Baba wami
Baba
Baba wami
Beshula ku Simeme senga zwilinye Sithi izalwe Inkosi yamakhosi
Mama Mama wami
Mama
Baba wami
Sithwa basakho Funuluphelele Sishonga pimbolinye Sithi izalo Inkosi yamakhosi
Qinisele umprofeti
Yinhle nazo
Enkanyezi
Masilandele Khona sizophumelela
Qinisele umprofeti
Yinhle kunazo zonke
mama
Masilandele Kona sizophumela
yilsilima
yilsilima ngikubona
sonke mama
asilandele kona sizophumela
yilsilima
yilsilima
ngempela bu
ngikubona sonke mama asilandele kona sizophumela
sa Kala sawezo besho
Zakala sawezo besho Saze zawone na timpalwe
Save
Save sesi akho
Lowe mama
Yilo kisi kufunda
Woliti ne Bible
Save sesi akho
Woliti na mama
Yilo
Sakala sawezo besho abantu matu
Saze
sasibonela nathi matu
Yilo
Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.